Nile mbuze minini Apu menini abafane flatini Sizo kwenza, yeah sizo kwenza And the job, never say never
So mtenji mleg mamba Big Nazwa, skipi namba namba Aha, gane skupas futu mlilo I Big Nazwa, I not no magilo And the vele tina sasha Sati nazi sasa shugu misu mkaba Aba nyebenu bazo twala Abafana bagada, baya dala
Abantwana bashelwe kula box ipakile umntwana ePakistan umphonsela kamnandi isondele ngimhlebele ngithi mntwana ngithanda just that when I'm funa ubona umbhede wami because futhi wena ulende kwami ngifuna futhi ushaye isithende kwami ukubende ngani ube grand ngami
ungalingi ustoutena kancane Big Nazwa mabhedo kanjani dala siphakamisa ama-trophy dala sachotshwa hita amakhosi
hlala phansi ukapangisise kahle ukuthi obani kanjani wasi ngahleli phansi